Histoire par Monsieur Elia Bova.
Aïe, 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 Unumara lalu waya gur malu gondira ura lalu wumba. Unumara lale unuma wuma ulubere lalu wumba. Banila wali wundu yahimi, warangu yahun. Umba vila mandom have I go, I and a yellow bayan. Elevina, one of you now, one allow one. Iga, number.